Father, man. So it's cool with your doctor. Huh? Nikio with your doctor. Ntako spat my down. No say? Nikio with your doctor. Ntako si by bling. Yeah, man.
Well, you have say, man.
Unajipotezea timing.
Lakini nakwambia unakataa bure. Mimi kesho na kesho kutwa nitaondoka.
Unakuwa una talk talk blocking language.
Itakapokuwa babu. Na iwe. Narudi mjini. Mimi siwe.
Unamkia, man. Look.
Tatizo ni.
Unamkia, man. Yes.